Yaba fwit, enhle kanjani? Naivar. Sometimes when zinto ezigrand abantu bakungcoma, abanye abanqaba. Sorry. Life injani. Bottom line is, what we want as soon as like me or 9 months. I get cool to have to enjoy. Do what you want, put them. Now my sister. What they say, mfwethu, whether bayakuzwa or abakuzwa. Bottom line is, mfwethu, nami bangizamile nje ngoba ngilanga uzola. Ngeze kutshele fuck all izinja zomhlaba, phila impilo yakho tsotsi. Zo7. Now, my sister, khuluma nawe, ngithanda njengoba ungithanda. Ngezwa ngabo.